Bunya Workshop, 5th of October 1979, Workshop Shield Tape.
Dhamma, 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 Dhamma,